Ishusho yawe ibariyo ikansa muri njye akanwa kanje kavugije wifuza kuvuga mwami Bibiliya berikabasa ibirenge byanjye siga kondo kwa maso yanjye abashukurura ishusho yawe iba ariyo yikansa muri njye akanwa kanjye kavugije wifuza kuvuga mwami Bibiliya berikabasa ibirenge byanjye siga kondo kwa maso yanjye abashukurura ishusho yawe iba ariyo yikansa muri njye akanwa kanjye kavugije wifuza kuvuga mwami Bibiliya berikabasa ibirenge byanjye.